no, 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 ah, chinga,
B-boy, B-boy.
Kalunde, taka tuka tweni mwanda we, ah, mwanda we, sekunde, mana muda no me songa we, ah, songa, isema wane, yapo menyo na mshamba we, ah, mshamba we, muda sekunde, Mungu baba ndo mepanga we, ah, panga we, na huruma we, tena nini chiti na vise, ah, vikongwe ulikuwa bize, ah, mama we, na moyo we, Nilivo kufuma we, ilinibidi tuko pole kulize, niogopa kukupiga siku mize, ah, mama we, kupole wepe, wana siku nyingi ya gagusta, kukubeza yeti mini kukunyanyasa, nilikutunza wala siku watasa, mana mpa yangu litoa, masikini moyo wangu she utakasa, sina kinyongo nawe hata sasa, mana nimefungua mpya kurasa, ila siku fichi moyo moto poa, koya ndani sto,
sema,
la 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 la,
sto sema,
ata yale antani,
sto sema, sto sema,
ata siri za kitandani,
sto sema,
no no no,
sto sema,
ata yale mabaya,
sto sema,
no no no, no.
Sto sema,
sto sema na sisemi tena. Atururura na na no ha 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 ha. Acha tunkwite wanoto mama we, umenyacha na msoto, ujue mida ya kula na kumbukaka, vile nilivo kulisha ukanilisha, na michezo chumbani mideko mama we, ile michezo kitoto, ujue bado mindo inasumbuaka, kichwa ni mwangu haitoka kikabisa, hey. Siwezi kungangania kimwana, akati moyo wako nitaji tena, acha mini jinyime, ninywe nizime, wenda kesho sto kumbuka tema. Mapema siku zania kimwana, kama basoko utanmeza utantema, acha nizingatie shima nikupatie, nenda salama sto kusumbua tena. Wala siku nyingi ya gagusta, kukubeza yeti mini kukunyanyasa, nilikutunza wala siku watasa, mana mpa yangu litoa, masikini moyo wangu she utakasa, sina kinyongo nawe hata sasa, mana nimefungua mpya kurasa, ila siku fichi moyo moto poa, koya ndani sto
sema,
la 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 la,
sto sema,
ata yale antani,
sto sema, sto sema,
ata siri za kitandani,
sto sema,
no 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 no,
sto sema,
ata yale mabaya,
sto sema,
no 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 no,
sto sema,
sto sema na sisemi tena. Atururura na na no ha 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 ha.
Una huruma we, tena nini chiti na vise, ah, kongwa kituwa vise, ah, mama we, na moyo we.
Another Gbedu from NigerPickup.com.